shankisupplier.com.
Official music, baby.
Tunakesha. No, yo, no, yo, okay. Wahenga walisema maja pime kwa macho. What? Na kato fosi vipi choza lezi kuwa jasho. Siwe kama zai ujana loto wa mwana. Tiki maisha mesonga mpaka leo hana bwana. Nipelaka zako ndani tunazopeyana. Mechozo akachili flani watoto wakija sana. Na isi bado ujajua navo kuchamani. Wewe ndo waifu na hapa tupo chumpani. Na malingo yako kuwashinda majirani. Nataka unikisi yaba tujimwage kitandani.
Tunakesha. Baby, funika madirisha mda wa shosho. Come down lamba lolo. Ikamate, ipereke. Ikiwa ngumu, ipake mate. Kama kiuno nyungo, kipepete. Kipepete, kipepete. Baby, we odari. Kama kisu kikari. Kiwancha midarari. Tunakesha, turari.
Tunakesha, baby, tunakesha. Tunakesha, tunakesha. Tunakesha, baby, tunakesha. Tunakesha.
Asa kama kuimba tu. Kyo nyimbo kali ni kuimbie wewe. Mindo mjingabu. Umeni chinjami. Nisha kufa mazima. Asa ni pesho sho ya ni slow slow. Baby calm down. Kini acha takuwa alone. So nisema mi komando. Masano neshe paka kule kwenye cho. Na usiku penaria eti mama na kufa. Yani mama na kufa. Kelele paka na juta. Na usiku kanaria enti mama inakufa. Enti mama inakufa. Kelele kibao paka na juta.
Tunakesha. Tunakesha.
Ala tula.
Tunakesha.
Siku mka.
Tunakesha.
Wepi machacha.
Tunakesha.
Weriwe hoja.
Combination. Combination.
Paza MC. Kigonya Masia. Saidi ya fundi Mesco.
Official music baby.